tears that I cry in the morning. Sleepless night in the evening. Oh, oh, oh. Hey, yembeze ngikhale kuseni. Ubhlungu nguze ebusuku mina. Now push, 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 push. Oh, night in the evening. Oh, 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 oh. Hey, yembeze ngikhale kuseni. Ubhlungu nguze ebusuku mina. Now push, 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 push. Oh,
ngicabanga impilo yami ngijule. Kunezinto ezenza ukuthi ingqondo yami izule. Kubuhlungu ungabona ngithule. Ngithule ngicabanga ukuthi ngabe ngude ukube. Ngazidlalela ibhola angikaze ngicule. Ukube ithayima lami yalizange dlule. Noma ladlula sazana ukuze buye ngifunde. Ngaba ngikho la ngikhona ngiloku ngilinda uhulumeni ukube.
Kube ziyaxoxa loke sizakubona. Jebe zokhahlamba zikakhohlwa singena simanqikanqika. Isinit balthakasela igoduka limanike nix ayimfifilithi. Trials and tribulations now a distant memory. Dreams and nightmares of the urban goonie for Tulsi. Bambi shis in simpimpili. Tikmelu lindu manu patanise. Ngali pigine for sure.
All the tears that I cry in the morning. Sleepless night in the evening. Oh, oh, oh. Hey, yembeze ngikhale kuseni. Ubhlungu nguze ebusuku mina. Night in the evening. Oh, oh, oh. Hey, yembeze ngikhale kuseni. Ubhlungu nguze ebusuku mina.
Yeah, oh, 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 oh. heart.